Du kan få sitte ned.
Exciting to be physically present one more time.
Jeg så begeistret for å få være fysisk til stede.
Yes.
Ja.
Only a few people said this.
Bare noen få var begeistret for det.
Good. Thank you, the worship team.
Tusen takk til lovsangsteamet.
It is such a wonderful thing to be here and speak to you one on one.
Det så fint å få lov til å være til stede her og snakke til deg personlig.
And then for as many as are joining us online.
Og for til alle dere som følger oss online.
We say you are highly welcome.
Vi sier at du virkelig velkommen.
May God bless us and bless His word this hour.
Vi ber om at Herren velsigner oss og velsigner sitt ord denne formiddagen.
Amen.
Amen.
Before I start a message for today, I want to tell you a very short story, a real life story.
Før jeg starter å preke, så vil jeg gjerne fortelle en livshistorie fra meg.
It's a story about is my relative actually. He was a priest, a Catholic priest.
Det faktisk fra en slektning av meg som var katolsk prest.
A lot of times you hear me talk much about priests. I grew up all throughout my life in the Catholic Church.
Jeg vokste opp I en katolsk sammenheng.
And then all my childhood and adult life were mostly molded in the Catholic Church.
Så mer eller mindre av mest av mitt barndom og ungdom var jeg innenfor den katolske kirken.
As a matter of fact, I was in missionary school in the Catholic Church, and my parents wanted me to be a priest, a Catholic priest.
Faktum at jeg gikk på en katolsk skole, og mine foreldre ville at jeg skulle bli katolsk prest.
But all in all, I remain a priest, and we all remain priests to God. Amen.
Men alt I alt så det slik at vi alle prester. Og vi prester for Gud.
So this my relative, he was a Catholic priest, and when he was 15 years old,
så denne slektning av meg, når han var 15 år gammel,
he started to do charity work at a teenage age, like 15 years old.
Så var han rundt 15 års alderen aktiv I barmhjertighetsarbeid.
And then when we, as little boys, when we ask him, I mean, what's the plan? What's your motivation?
Så når vi spurte han, hva planen din? Hva motivasjonen din?
And he would always tell us, if it is the will of God, that is what he usually say. If it is the will of God, I will do this, do that, do that.
Och så spred han och säger att hvis det är Guds vilja så vill jag göra detta och så detta och detta.
And by the time he was about 25 or 27.
Och då han var mellan 25 och 27 år.
He was already running one of the biggest charity organizations in the part of Nigeria where I come from.
Så ledet han allerede då en av de största veldedighetsorganisationerna I Nigeria.
So then he had nearly over maybe 2000 people that he was taking care of.
Så han hade runt 2000 människor som han hade ansvar för.
And he was focusing on children, on youth, on women and the poor.
Och han tog sig av barn, ungdom, av kvinnor och av fattiga.
So and what he was doing was to help to provide education for the poor and health service to the sick.
Och det han gjorde var att han tog för sig sån grundläggande ting för de fattiga och hälsotjänster för sjuka.
And each time he always say, if it is the will of God, I will do this more, I will build that, I will do that.
Och så pläder han sig att hvis det är Guds vilja så vill jag gärna också göra det och göra det och göra det.
But sometime at the beginning of 2010.
Men I begynnelsen av 2010.
Disaster struck.
Så skedde det något förfärligt.
He was diagnosed with a kidney problem.
Han fick en diagnos med en slags nyresvikt.
And while he was in the hospital, in India because he was sent to India for in hospital.
Och men han var på ett sjukhus, han blev sent till India på ett sjukhus där.
Obviously all of us we are praying for him and all the many churches we are praying for him.
Självklart så bad vi för han och många kyrkor bad för honom.
But the message he always sent back was this.
Men beskeden han sände tillbaka hela vägen var detta.
He said, pray that I get healed.
Jag ber om att jag blir helbredet.
But above all,
men mer än det.
Pray that the will of God be done.
Be om att Guds vilja sker.
It's a word I have known him for since he was a child.
Det är ett ord som har följt han sedan jag har känt han som barn.
Eventually he relocated to heaven.
Till syvende og sist så gick han till himlen.
And we were told that the last word he said before he went to heaven.
Och det blev fortalt mig att det sista ord han sa för han döde.
He said, "Oh Lord, let your will be done."
Och Herre, låt din vilja ske.
And that was his last words.
Och det var hans sista ord.
And he was very young, 37 years old.
Och han var bara 37 år.
I think this sounds like a sad story, right?
Det hörs ut som en lite trist historia, ikke sant?
But for us Christians it is not.
Men för oss kristna så är det ju inte det.
Because each time I remember this wonderful brother.
För varje gång jag husker den härliga bror.
I don't remember him for the good work he did.
Så husker jag han för det goda han gjorde.
But it's mostly for the word he normally used.
Men mest för de orden han brukte.
let your will be done.
La din vilje skje.
So basically he was submitting all, everything to the will of God.
Så helt grunnleggende så overga han alt til Guds vilje.
Let's open our Bible.
La oss åpne våre bibler.
Matthew chapter 6.
Matteus 6.
We are going to read just a few verses, verse 7 to 10.
Vi skal lese noen få vers 7 til 10. Yeah. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Amen. You see, in this prayer that Jesus Christ taught his disciples,
I denne bønnen som Jesus lærte sine disipler,
it could be that the disciples were struggling to know how to pray.
Så kunne det være at disiplene følte de slet med hvordan de skulle be.
And Jesus decided to teach them.
Og Jesus bestemte seg for å undervise dem.
And there is no prayer that is as complete as the prayer that is taught by the master himself.
Og det finnes jo ikke noen bønn som så fullkommen som den bønnen som Jesus lærte oss.
So today we are not going to talk about the whole prayer that Jesus Christ taught us.
Så vi skal ikke snakke om hele bønnen I dag.
The focus is going to be on that four words.
Men bare på disse få ordene her.
The four words he used in verse 10.
De fire ordene han brukte I vers 10.
Let your will be done.
La din vilje skje.
Let your will be done.
La din vilje skje.
But before we get to that verse 10.
Men før vi kommer til vers 10.
He says something in verse 8.
Så sier han noe I vers 8.
He says, for your father in heaven know what you have need of before you ask.
For deres far I himmelen vet hva dere trenger før dere ber han.
You see, God has a plan.
Gud har en plan.
He had a plan from the very beginning.
Han hadde en plan helt ifra begynnelsen.
So all we need is to ask and we receive according to his plan.
Så det vi trenger å be ham og ta imot I henhold til hans plan.
And sometimes we Christians we are a little bit fearful asking according to God's will.
Og noen ganger så kan vi kristne være litt beskjedne I det å be I forhold til
But one thing you have to
Hans vilje.
Know, one thing you have to know as we saw in verse 8.
Men det vi ser I vers 8,
that even before you ask he knows what you need.
Før du ber, så vet han hva du behøver.
So asking in God's will does not mean fewer blessings.
Så spørre og be etter Guds vilje betyr ikke færre velsignelser.
It does not mean delayed answers to prayers.
Det betyr ikke forsinkede bønnesvar.
It is actually the opposite.
Det motsatt.
It is always better to ask according to his will.
Det bedre å spørre I henhold til hans vilje.
To take actions and make decisions according to his will.
Og ta gjøre handlinger og ta bestemmelser I henhold til Guds vilje.
Because he has a plan from the very beginning for us.
For han har en plan fra den hele begynnelsen.
He says let his will be done on earth.
Han sier la Guds vilje skje på jorda.
Let his will be done on earth as it is done in heaven.
La din vilje skje på jorda som den skjer I himmelen.
So if Jesus wants his will, the will of the Father to be done in this world.
Så Gud vil at hans vilje skal skje I denne verden.
It means that his will is already done in heaven.
Det betyr at hans vilje allerede fullført I himmelen.
So how do we know that the will of Father is done in heaven?
Så hvordan vet vi at Faderens vilje, hva Faderens vilje I himmelen?
One way we can do that is just to take a trip to heaven.
En måte vi kan gjøre det på jo bare å ta en reise til himmelen.
And one way you can take that trip is just to assume that a veil is opened and you can see heaven.
Eller bare se for oss at forhenget dratt forbi at du kan se inn I himmelen.
So think of it as you're sitting here.
Så tenk deg at du sitter her nå.
That a veil is removed from your eyes and you can see heaven.
Og at forhenget dras fra hverandre og du ser inn I himmelen.
To know how his will is done over there.
Og da vite hvordan hans vilje skjer der oppe.
So what do you think you're going to see?
Så hva vil du, hva tror du at du kommer til å se da?
Well, we may not know everything as we are sitting here.
Vi vet jo ikke alt når vi, mens vi her.
But one certainty that by first and foremost you will see the universe.
Men først og fremst så vil vi jo se universet.
You will see the sun, the moon, the stars.
Vi vil se sola, månen og stjernene.
All of them are working in harmony according to how God created them.
Alt det virker jo I harmoni I henhold til hva Gud har skapt oss til.
According to the will of God.
I henhold til Guds vilje.
Now if you now take your eyes into the throne of God where God is seated.
Så hvis du tar setter dine øyne på Guds trone der hvor Gud sitter.
You will see saints of old ages there worshiping the King of Kings.
Da vil vi se de hellige alle mulige aldre som tilber kongenes konge.
And these saints, we are the people who are bought by the blood of the lamb.
Og disse hellige jo de som har blitt kjøpt ved lammets blod.
We will also see the angelic host of heaven worshiping God non-stop.
Vi vil se englene som tilber ham I uavbrutt hele tiden.
We will see 24 elders as described in the book of Revelation worshiping God.
Vi vil se de 24 eldste sånn som Johannes Åpenbaring beskriver. Det tilbe Gud.
And everything is done in harmony.
Og alt ble gjort I harmoni.
No deviation.
Ikke noe splittelse.
No failure.
Ikke noe feil.
So the will of God as it is done in heaven.
Så Guds vilje sånn som det skjer I himmelen.
Is done constantly.
Det vil skje hele tiden.
Is done instantly.
Det alltid.
It is done without failure.
Det blir gjort fullkomment.
Now if you switch your eyes back into the world.
Så hvis du da tar øynene dine tilbake igjen til det jordiske.
Into the earth that God created.
Inn på denne verden som Gud har skapt.
Then let us ask ourselves.
Og la oss spørre da over oss selv.
Is the will of God done in the world as it is done in heaven?
Guds vilje på jorden lik det som skjer I himmelen?
Maybe that is why Jesus decided to teach us to pray that prayer.
Det derfor kanskje Jesus lærer oss litt å be denne bønnen.
He says, "Let your will be done in on earth as it is done in heaven."
Jesus sa, "La din vilje skje på jorden sånn som den skjer I himmelen."
Because when we do His will here on earth and in our lives.
For når vi gjør Guds vilje her på jorden og I våre liv.
When everything happens according to His will and His wish. In our lives.
När allt sker I henhold till hans vilje och till hans önske I våra liv.
We observe that things tend to be a lot more smoother as it is in heaven.
Så vill ting ske mycket bättre, lättare, sånt som det gör I himlen.
But it is unfortunately true.
Men det dessvärre sant.
That sometimes we repeat these words.
Så bara gentar vi dessa orden.
Let your will be done.
La din vilje ske.
Without even having an intention of what it is.
Utan att förstå vad det verkligen betyder.
Without also having the intention of submitting to it and obeying it.
Utan att ha någon tanke om att vi ska överge oss till det och adlyda det.
Sometimes, as I said before, we are fearful asking according to His will, let it be done in our lives.
Vi ber ju och hoppas I Guds frykte om att låt din vilje ske, sånt som I himlen.
So what we do sometimes is that we say, "Let Your will be done."
Så vi säger, låt din vilje ske.
But it could be that sometimes inside of us we are asking that prayer in reverse.
Men så inni oss så ber vi kanske motsatt.
We sometimes try to tell God what we wish.
Vi ser någon gång vad vi kunde önska oss.
And then we want Him to bless or to act on what we want.
Och så ber vi han välsigna det vi faktiskt vill.
It is important to ask and request according to His will.
Det är viktigt att be och spöra I henhold till Guds vilje.
Because His will is always good and perfect for us.
För hans vilja alltid god och alltid perfekt för oss.
So we don't have to ask Him to change things just for us.
Vi tränger inte bara att be att ting ska förändras för oss.
Let it be according to His will.
Men att det ska vara I henhold till hans vilja.
Colossians chapter 1.
Kolosserbrevet kapitel 1.
Colossians chapter 1 verse 9.
Kolosserne 1 och vers 9.
He said, "For this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you."
Från den dagen vi fick höra detta har vi inte hållit upp med att be för dere.
And to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding.
Vi ber om att det blir fyllt av kunskap om Guds vilja och få all den visdom och insikt som Anden ger.
Paul was trying to pray for the people of Colossae.
Så Paulus han ba för menigheten I Kolosse.
And his prayer here was that they gain the knowledge of His will.
Och bönen bara att hans vilja
that they get a very big understanding of the knowledge of His will.
Att de skulle få en stor förståelse av hans vilja.
But the challenge here and in all honesty.
Men utmaningen här I all ärlighet.
It is not always easy to know what is the will of God.
Är att det är inte alltid så lätt att veta vad som är Guds vilja.
Yeah, some years ago, a couple of years ago.
Så ett par år sedan.
Yeah, I say some years ago.
Någon år sedan.
A friend of mine, we are all living here together.
Vi så var det en vän av mig, vi bodde här samman.
And then he one day told me he wanted to relocate to another country.
Och så sa att han ville gärna flytta till ett annat sted I landet.
Congratulations, I said.
Jag sa gratulerar.
I said, "What's the deal? What's the plan?"
Vad är dealen här? Vad är planen?
Well, another friend lives there and he said it's all good.
Han har en annan vän som bodde där och så sa han det var grejt.
Well, that's fine. Fair enough.
Ja, men det är fint. Grejt.
I said it is good for your friend, but how good is it for you?
Han säger att det är bra för vännen din, men är det bra för dig?
Is it according to the will of God and for you and your family that you need to relocate?
Är det bra för dig och för din familj att du flyttar dit?
And his answer was simple.
Och hans svar var enkelt. Jag vet inte.
And that is honesty.
Og det er jo ærlighet.
A lot of times, we don't know. We don't. Sometimes we don't know the will of God.
Noen ganger så vet vi ikke hva som er Guds vilje.
It is not very easy to know it.
Det er ikke alltid så enkelt å vite.
And I don't want to stand here to tell you that I know all of them.
Og jeg vil jo ikke stå her og si at jeg kjenner all Guds vilje.
So in that decision you want to make.
Så i den bestemmelsen han ville ta,
i den
handlingen han ville utføre,
as we are moving into a new season,
i det å bevege seg inn i en ny sesong,
some of us may have new plans,
noen av oss har nye planer, kanskje,
new actions to take,
nye handlinger.
The question is,
så spørsmålet er,
is it all according to God's will?
Er det i henhold til det som Gud ønsker?
As I said,
som jeg sa,
I do not know all the answers. I don't know how it is with the will of God.
Jeg vet ikke alle svarene, og vet ikke alltid hva som sånn sett er Guds vilje.
But there are some few questions you ask yourself as a Christian.
Men de spørsmålene man stiller seg som en kristen er.
One of them is, what is the Spirit saying to your heart?
Hva sier den Hellige Ånd i ditt hjerte?
Are you at peace with that decision and the action you want to take?
Har du fred med den beslutning du tar, med den det du har bestemt deg for?
Ask yourself if you need to seek godly counsel.
Spør deg selv, trenger du virkelig å få gudfryktige råd inn?
If you need to seek godly advice.
At du må få råd fra noen som kan hjelpe deg.
Proverbs 11:14 says.
Og da sier ordspråkene,
he said, in the multitude of counsels, there is safety.
Der hvor det er mange rådgivere, der har planene fremgang.
Be patient.
Så vær tålmodig.
Before you take that action.
Før du tar det, gjør en handling.
Be patient.
Vær tålmodig.
You know, throughout the whole Bible.
Gjennom hele Bibelen.
God said, don't do anything in a hurry.
Så sier Bibelen at ikke gjør ting forhastet.
Just imagine God at the creation.
Bare tenk Gud i skapelsen.
You saw how he created the whole earth.
Det var sånn han skapte hele jorden.
The Bible said that he will make one thing.
Han gjorde en ting.
He will sit back.
Og så gikk han tilbake.
And see that it's good.
Og så han at det var godt.
And then he moved in to make the next one.
Og så gikk han til neste ting.
So God hardly do anything so much in a hurry.
Så Gud han gjør ikke ting i hast.
Before you make that move.
Så før du gjør det du vil gjøre.
Before you take that action.
Før du måtte gjøre noe nytt.
One of the ways you have to key in into the will of God is to learn to be patient.
Så det å lære det å hvile Gud og være tålmodig.
It is a virtue.
Det en dyd.
Another thing is that think about it this way.
Så en måte å tenke på det på denne måten.
What you are concerned about, is it according to the word of God?
Det du tenker på, stemmer det med ordet?
This to me is one of the most critical and very important.
Det en av de grunnleggende tingene å spørre.
Is it in accordance to the word of God?
Det i henhold til det som ordet sier?
Because God's will is in his word.
For Guds veier finner du i hans ord.
God's word will remain in his word.
Guds ord vil forbli hans ord.
Is it contrary or against to the word of God?
Det i samsvar med eller det motsetning til ordet?
That is one of the ways to know his will.
Det en av de måtene vi kan gjenkjenne Guds vilje på.
Jeremia 29:11.
Og vers 11.
He said, for I know the thoughts that I think towards you.
For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere.
It is thought of good and not of evil.
Fredstanker og ikke ulykkestanker.
To give you a future and a hope.
Jeg vil gi dere framtid og håp.
I know we have all heard these verses over and over several times.
Og vi har hørt dette verset mange ganger.
The question I ask you is, why not hold on to it?
Spørsmålet jeg stiller oss hvorfor ikke holde fast på det?
It is a promise.
Det et løfte.
He knows the will, what he plans for us.
Han vet hva han vil, og han har planer for oss.
His promise is sure.
Hans planer han trofast.
You see, God can do all things.
Gud kan gjøre alle ting.
But that's one thing I know that God doesn't do.
Men jeg vet en ting Gud ikke gjør.
God cannot lie.
Gud kan ikke lyve.
He cannot say it and will not do it.
Han kan ikke si det.
He said, the thought I have for you is for good and not for evil.
Han sier at det jeg vil for dere, det fred.
So the plan he has for us from the very beginning is all for good.
Så det hans plan for begynnelsen at det skal være til det gode.
Why not ask according to his will?
Så hvorfor ikke spørre da i henhold til hans vilje?
To be a beneficiary of his will.
Hvis det skal tjene hans vilje.
A beneficiary of his plan.
At det skal tjene hans vilje, hensikter.
You not only pray according to his will.
Så ber du ikke bare i henhold til hans vilje.
But you also learn to submit to that his will.
Men også lære å overgi seg til hans vilje.
You see, God have a plan from the very beginning.
For Gud hadde en plan helt ifra begynnelsen.
He said in the book of Jeremiah chapter 1 verse 5 or so.
Han sier i Jeremia 1:5 rundt der.
Yeah, he said, before you were formed in your mother's womb, I have known you.
Han sier at før jeg formet deg i mors liv, så jeg deg.
I have chosen you. you.
Og jeg har valgt deg.
I have called you.
Jeg har kalt deg.
So God has a plan for me and you from the very beginning.
Så Gud har et kall for oss ifra den hele begynnelse.
And his plan, his will is his desire for your life.
Og hans plan og hans vilje jo nettopp hans begjær for ditt liv.
Now, I have a plan for my life, right?
Jeg har jo en plan for mitt liv.
God has a plan for my life.
Gud har en plan for mitt liv.
Sometimes.
Og noen ganger.
Not always, sometimes.
Ikke alltid, men noen ganger.
It is possible that these two plans go in conflict.
Så kan det hende at det blir en konflikt.
God's will and my own will tend to go in conflict.
At Guds vilje og min vilje går I clinch.
As I said, it's not all the time.
Jeg sier at det ikke alltid.
But it can happen.
Men det kan jo skje.
But when we pray this prayer according to your will.
Men når vi ber denne vilje, bønnen I henhold til din vilje.
And when we submit to it.
Og når vi overgir oss til det.
What we are basically saying is that let God's will take over my own will.
Så sier vi det her at la din vilje ta over for min vilje.
Let his own will prevail over mine.
La din vilje beseire min vilje.
Notice that when you pray that prayer and submit to it.
Så og merk deg at når du ber denne bønnen om å overgivelse.
You are not asking God to change his will.
Så ber du ikke Gud om å sjekke opp hva som hans vilje?
Because he already has this plan for you from the beginning.
Fordi at han har denne planen for deg fra begynnelsen.
You are not asking him to bless your own will.
Du ber ikke han om å velsigne din egen vilje.
You are basically saying your own will let it prevail in my own life.
Det du ber om at la din vilje trumfe min vilje.
And when you submit to it completely.
Og når du overgir deg til hans vilje.
You see that you completely begin to walk according to the plan that he has for you from the very beginning.
Da vil du se at du fullkomment begynner å bevege deg I det som hans vilje fra begynnelsen.
There's something you also need to note.
Så det noe vi trenger å merke oss.
For his will to take over as you submit.
At for at hans vilje skal ta over når vi overgir oss til ham.
There could be a detachment, a removal of certain things from your life.
Det kan jo være at han kobler deg fra eller tar bort noe som måtte være der I ditt liv.
So that there will be an attachment of better things from heaven.
Slik at det frigjør plass til noe bedre fra himmelen.
And sometimes this process could come with some level of pain.
Og noen ganger så kan den processen være koblet til smerte.
But the important thing is that we endure and submit to it totally.
Men därför så är det så viktigt att avvisa till det helt.
I talked about my late relative at the beginning.
Jag fortalte om min släkting tidigare.
While he was on his sick bed.
Men han var I sjukhusängen.
All of us we are worried. Who is going to take care of this 2000 people you are taking care of?
Så var vi väldigt bekymrade. Vem ska ta ansvar för alla dessa 2000 människorna?
What is going to happen to all of them?
Vad ska ske med alla dem?
And then here we with a difficult smile.
Sorry.
He will smile and say.
Och så har han bara smilt och sa.
He said, you guys worry so much.
Och det är bekymrade så fast.
You guys worry yourself too much.
Det är allt för bekymrat.
God has plan for those people.
Gud har plan för dessa människor.
God has plan for me.
Gud har en plan för mig.
I did not create them.
Jag är inte rädd för dem.
Why not let his will be done?
Varför inte bara låta hans vilja ske?
So imagine even in difficult times.
Så se för dig att själv I vanskliga tider.
Submitting to his will.
Och det är obvious till honom.
Jesus Christ have to endure pain on the cross for his will to be manifested.
Jesus har måttet uthålla smärtan han led för att hans Guds vilja skulle bli fullfört.
For the will of God to be perfected in his life and then for the whole world.
För att Guds vilja skulle bli fullkommen på Jesus och för hela världen.
But he had to endure the cross.
Men han måste uthålla korset.
You know, the truth is that the cause of a lot of the pains in the world for Christians.
Sannheten är att mycket av smärtan som kristna upplever I världen.
Sometimes the cause of frustration.
Någon gånger så kan frustrationen vara.
It's when we try to do things according to our will.
Att vi försöker göra ting på vår måte.
When we try to do it our own way alone.
Att vi försöker göra det på vår måte alene.
When we try to more or less say no to God's will, but it had to be mine.
Att vi mer eller mindre säger nej till Guds vilja för det må vara min vilja.
But when we submit to his will.
Men när vi överger oss till hans vilja.
It doesn't mean that the problems of the world disappears.
Det betyder inte att alla problem plötsligt försvinner.
But you walk through life in peace, knowing that you are walking according to his will.
Men du kan få lov till att vandra genom livet I fred för du vet att du är I hans plan.
On the cross of before Jesus went to Golgotha.
Och för Jesus gick till Golgata.
Before he went to Golgata, he went to pray.
Så gick han ut I hagen och bad.
He went to pray in Matthew 26. Matthew 26 is on the screen.
I Matteus 26, 39.
So Jesus knew what he was about to face.
Så Jesus visste vad han skulle möta.
He said, "Father."
Han sa far.
If it is your will.
Er det mulig?
Take this cup away from me.
Så la dette begeret gå meg forbi.
But not my will.
Men ikke som jeg vil.
Let it be according to your will.
Bare som du vil.
So let us learn to submit completely to his will.
Så la oss overgi oss helt til hans vilje.
Jesus did not only pray that prayer.
Jesus ba ikke bare den bønnen.
But he submitted it to it until the very end.
Men han holdt seg til den bønnen til slutten.
Praying and submitting to his will.
Og det å be og overgi seg til Guds vilje
giving away the control of your own life.
Betyr på en måte å gi fra seg kontrollen på eget liv.
And letting God have full control.
Og la Gud få full kontroll.
It means letting God do what he thinks is the very best for you in your life.
Det betyr at du overlater til ham å gjøre det som du mener han, for han vet best.
And we have to be very honest and practical.
Og vi må være veldig ærlige og praktiske.
This process may come with some level of pain sometimes.
Og denne prosessen kommer noen ganger med et nivå av smerte.
But all we need is to continue to endure and submit unto it.
Men det vi trenger å fortsette å holde fast og holde seg til det.
Because his will and plan for us is perfect and pure.
Fordi at hans vilje og plan for oss god, fullkommen.
The fastest and easiest way.
Den raskeste og enkleste måten.
The fastest and easiest way to receive answer to prayers.
Til å få bønnesvar.
Is when we pray according to his will.
Er når vi ber I henhold til hans vilje.
Is when we submit it according to his will.
Det når vi overgir oss til hans vilje.
Is when we are prepared to go all the way until we attain the perfect liberty that he has built and pure for us.
Det når vi går hele veien til vi oppnår den perfekte friheten som han har kalt oss til.
Imagine if Jesus Christ had went through the trials.
Tenk deg at Jesus gikk gjennom sin lidelse.
Through the difficulties.
Gjennom sine vanskeligheter.
And then it was the time for him to carry the cross.
Og så var det tid for at han skulle bære korset.
He submitted.
Og så overga han seg.
He took the cross and arrived Golgotha.
Så kom han, tok han korset og bar det opp på Golgata.
You remember all the things, all the pains, all the beating, everything that he endured in the hands of the soldiers.
Husk alle smertene og plagene soldatene påførte ham.
Just think of it that he endured all.
Bare tenk at han utholdt alt det.
And then it was time to finish the work.
Og så var det tid å fullføre verket.
Yeah, he stretched his arms on the cross.
Han strekte armene sine ut på korset.
Maybe the first nail come on.
Og så kom den første naglen på hånden hans.
And go even deeper.
Og så gikk den dypere.
And then the pain became even more severe.
Og så ble smerten så stor.
And Jesus backtracked.
Og så trakk Jesus seg.
As I mean, he says no.
Så sa han, nei.
I can't endure this any longer.
Jeg kan ikke utholde alt
det
lenger.
Oh, my Father in heaven.
Og far I himmelen.
Forgive me.
Tilgi meg.
I cannot continue.
Jeg kan ikke fortsette.
And then he turns to the soldiers.
Og så vender han seg til soldatene.
I said, I repent.
Og så sier han, jeg omvender meg.
I no longer say what I said before.
Jeg mente ikke det jeg sa før.
I no longer submit to what I submitted before.
Jeg har ikke overgitt meg til det. Jeg gir meg ikke til det
lenger. All those things I thought before, I no longer touch them.
Alt det jeg lærte før, det, ikke tenk på det.
Remove this nail from me.
Ta bort denne naglen fra meg.
Let me go.
La meg gå.
Because the pain is massive.
Fordi at smerten så stor.
And Jesus went away.
Og Jesus kunne gå bort.
What could have been the fate of humanity?
Hva hadde det påført mänskligheten?
This is not in the Bible.
Dette jo ikke I Bibelen.
It is just what you sometimes you sit back to meditate.
Det bare at jeg sitter tilbake og så tenker jeg på det her.
So what could have been the fate of humanity if he did not submit completely to the will of his father unto the end?
Hvordan hadde det her påvirket hele mänskligheten hvis ikke Jesus hadde fullført helt til slutten?
One thing I want to let us know.
Det som jeg har lyst til at vi skal huske.
When we pray that prayer.
At når vi ber denne bønnen.
And submit completely to his will.
Og overgir oss helt til hans vilje.
One thing I want to assure you.
Det jeg vil forsikre deg om,
that wherever the will of God takes you,
at uansett hvor Guds vilje fører deg,
the grace of God will be there to take you through it.
Så vil Guds nåde alltid være der og ta deg gjennom.
His grace will be there to keep you wherever his will takes you to.
Hans vilje, hans nåde vil alltid holde deg gjennom uansett hva han fører deg til.
Wherever the will of God takes you to.
Hva Guds vilje fører deg til.
His arms will be there to support you.
Så vil hans arm være der og styrke deg.
His riches will be there to support all, provide all your needs.
Hans rikdom vil være der og gi deg alt det du behøver.
And his power will be there to endure you.
Og hans kraft vil være der og styrke deg.
Whatever your will, the will of God takes you to.
Uansett hva Guds vilje tar deg til.
The Spirit of God will continue to walk with you and through you.
Så vil Guds ånd fortsette å virke I deg og gjennom deg.
His wisdom will teach you.
Hans visdom vil lære deg.
And he will sustain you.
Og han vil holde deg oppe.
Wherever the grace of God, wherever the will of God is able to take you to.
Uansett hva Guds vilje tar deg til.
And you submit completely to it.
Og du gir deg til ham.
The army of God will protect you.
Så vil hans armé eller hans hær vokte deg.
His love, his mercy, his peace will be upon you.
Hans kjærlighet, hans fred, hans nåde vil være over deg.
The authority of God will overrule you.
Guds autoritet vil være over deg.
And he will comfort you.
Og han vil trøste deg.
As you submit completely and walk according to his will.
Så når du gir deg til ham og virker i henhold til hans vilje.
His word will be there to feed you.
Så hans ord der for å styrke deg.
And the result of submitting completely to his will.
Og som et resultat av at du har overgitt deg til hans vilje.
The result you get when you submit to his will.
Når du overgir deg til hans vilje.
It's not luck. It's not pure luck.
Så det ikke bare lykke.
So when you see someone who submitted to his will,
så når du ser noen som overgitt til Guds vilje,
and walk according to his will,
og arbeider henhold til hans vilje,
it's not enough to say lykke til.
Så det ikke nok å si bare lykke til.
Because it is the will of God.
For det Guds vilje.
It is not just luck.
Det ikke bare lykke.
It is the manifestation of the supernatural power of God that is at work in you.
Men det en manifestasjon av Gud som virker i deg.
1 Corinthians 2:9.
Første Korinterbrev 2:9.
He says, eyes have not seen.
Øyne har ikke sett.
Ears have not heard it.
Ører har ikke hørt.
Neither has it entered into the heart of any man.
Det som ikke kom opp i noe menneskets hjerte.
What God has prepared for them that love him.
Det har Gud forberedt for dem som elsker ham.
Those that love him are those who submit completely to his will.
De som elsker ham og som overgir seg til hans vilje.
Those are the partakers of this his wonderful promise.
Det er essensen i dette fantastiske løftet.
As we are stepping into a new season.
Nå som du på vei inn I en ny sesong,
I want to challenge you.
Så vil jeg utfordre deg.
Whether you are sitting here or watching online.
Uansett om du sitter her eller om du følger med oss online.
Make a conscious decision to pray and submit to his will.
Gjør en bevisst beslutning om å overgi deg til hans vilje.
As a church.
Som kirke.
As a church.
Som en kirke.
As a body of Christ.
Som Kristi kropp.
We have to pray.
Så trenger vi å be.
And submit.
Och overgi oss
that all our plans and programs will be according to his will.
Att alla våra planer och program är I henhold till hans vilja.
If you are a worker in this place, if you are one of those who are servants in this vineyard.
Hvis du ansatt eller frivillig I kyrka här.
If you are leading one small group or the other.
Hvis du leder en smågrupp eller något annat.
We pray that you submit let your service be rendered according to his will.
Så overgi din tjänste till Hans vilje.
Some of us may be planning to move into something new in this new season.
Noen kanskje på vei inn I noe nytt innenfor en ny sesong.
You know, it is when I moved to Norway here that I realized that new season starts from August.
Og når jeg flyttet til Norge, så lærte jeg at den nye sesongen starter I august.
The season I was used to is January to December.
Jeg var vanligvis vant til at det var I januar eller desember.
But new season starts here from August.
Men I Norge starter vi I august.
So as you're starting a new season.
Så når vi starter nå en ny sesong.
Maybe you're a student.
Kanskje du student.
You're moving to a new class.
Kanskje du skal begynne en ny klasse.
May the will of God direct you.
Må Guds vilje lede deg.
If you're maybe moving to a new job, moving to something new or new position.
Kanskje du begynner I en ny jobb eller en ny stilling.
Make a conscious decision to submit to his will.
Så gjør en kvalitetsbeslutning om å overgi deg til hans vilje.
Even if you're retiring completely.
Kanskje du en som blir pensjonist.
May your retirement be according to his will.
Må din pensjonisttilværelse være I henhold til Guds vilje.
Even if it means you're staying in the same thing, doing the same thing you used to do.
Du I det samme og gjør de samme ting som du har gjort.
My prayer at this hour.
Så min bønn denne timen.
That we take a fresh lease of life.
At vi tar et nytt beslutning.
In this new season.
I en ny sesong.
As you pray and submit completely to his will.
I det du ber og gir deg til hans vilje.
And as I said before.
Og som jeg sa før.
The result of submitting to his will.
Resultatet av å overgi seg.
Is not pure luck.
Ikke bare lykke.
But you see the manifestation of his power in you.
Men at du ser en manifestasjon, et nærvær av Gud I ditt liv.
Because his grace and mercy and power will be there to uphold you.
For hans nåde, hans kraft vil være der og holde deg oppe.
Amen.
Amen.
Is someone blessed this hour?
Det noen som velsignet?
Hallelujah.
Hallelujah.
Can we take a short prayer before we close?
La oss be sammen.
Amen. Before we pray, if you think that you don't have that relationship with him yet, you have not submitted yourself completely to Christ.
Hvis du her som hører meg og som ikke har gitt ditt liv til Jesus.
Whether you're sitting here or watching from online.
Enten du sitter her eller følger oss online.
The hour of grace is here.
Så nådens tid her nå.
The moment of submission is here.
Det en tid av overgivelse her.
It does not require much.
Det ikke mye som kreves.
All you need is just to say, Lord Jesus.
Det eneste du trenger å si Jesus.
I come unto you.
Jeg kommer til deg.
I submit unto you.
Jeg overgir meg til deg.
So you can pray that prayer with me.
Så du kan be den bønnen med meg.
If you're in that category.
hvis du I denne kategorien.
So mighty God, we thank you for this one that may want to come unto you for your grace.
Herre, vi takker deg for denne tiden som vi får lov til å komme til deg I din nåde.
We thank you that they submit their life unto the power of Holy Christ.
Takk at for de som overgir seg og gir sitt liv til deg, Jesus.
May you accept them and sanctify them.
Herre, må du ta imot dem og helliggjøre dem.
May you uphold them with your victorious right hand.
Må du holde dem oppe med din rettferds høyre hånd.
Lord Jesus Christ.
Herre Jesus Kristus.
These ones give up their life unto you, Lord.
Herre, disse som tar imot deg, far, vi gir dem til deg.
Let it be a change, a turning around in their lives.
La det bli en virkelig en forandring I deres liv.
As they become partakers of the finished work you did on the cross of Calvary.
I det de får lov til å ta imot, Herre, ditt fullbrakte verk
på korset. To the glory of your holy name.
Til ditt ære.
Amen.
Amen.
And so for all of us we pray.
Og for alle så ber vi.
In this new season, Lord.
I denne nye tiden, Herre.
This new period, Father.
I denne nye perioden.
We pray that you pour upon us the grace to know you the more.
Så ber vi om at du øser ut far nådens bønnsånd over oss.
The grace to know more what is your will.
Så vi kan kjenne mer hva din vilje.
And the perfect liberty that we have in Christ Jesus.
Og den perfekte planen som vi har I Kristus Jesus.
May you open our hearts to see and to understand what is your perfect will for all of us.
Må du åpne våre hjerter slik at vi kan se hva som din fullkomne vilje for våre liv.
May your grace,
må din nåde,
may your support,
støtte oss,
power,
kraft,
be upon us,
og være over
as
oss,
we walk according to your will.
I det vi arbeider og virker I henhold
til din
vilje.
Your holy name.
Til ære for ditt navn.
In Jesus' name we pray.
I Jesu navn ber vi.
Amen.
Amen.
Can someone give a clap offering to Jesus?
Er det noen som vil gi en applaus til Jesus?